kisha iwe insasa na mukabe neta kwa kabe uyo ni mukabe ne kuti kisha iwe ichupo na mukabe neta kwa kabe uyo ni mukabe ne uyo aliukwa uyo Shupa, muntu pa menso ya bantu nga sumina Atila idu Iwe You promised to love her in sickness and health Just likewise She promised to love you for better for worse Chinchi chilengo Kulaba fionse wako mkakalenga Bantu uyo alupwa Kwata kwepso ni Kutikisha iwe Insansa na mukabe neta kwa kabe Uyo ni mukabe ne Kutikisha iwe Ichupo na mukabe neta kwa kabe Uyo ni mukabe ne Kuletelela Pepe shafia iwe Lesa wabose Elo ala kutika kufia bene Stay away Uyo wabene Wabene Stay away Iwe He can promise to buy everything in this world You must realize Kunganda bose bashele bale pepa You will never know peace You will never know happiness
No, no, no way
You will never know peace God Kutikisha iwe insansa na mukabe neta kwa kabe Uyo ni mukabe ne Kutikisha iwe ichupo na mukabe neta kwa kabe Uyo ni mukabe ne Uyo aliukwa 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 Uyo aliukwa
Got it from www.zambiamusic.net.